Impalume shakwalesa umusapo namuchelela bamunyina wishe mwalishi balesa umo uachishinka lekeni mishimikile kupabantu ababa mwishive tolesheni pachikope mwibuku lyakashikila ilyo mule umfakulika seti pilibuleni pebula lyakonkapo nga mwaumfwa Ichichi wunda. Ichikope chakubalilapo. Bamunyina babili. Ifibelengo ni mukutendeka 25 verse 21 okufika ku 34. Ukutendeka 27 verse 1 ukufika ku 29. Bamunyina babili tulemo na muchikope bale lanshanya. Umo uwalipo mkalamba Esau ali umupalu wanama. Umwa icho wakwe Yakobo ali pekenye fyakulia ifyo umukalamba wakwe amulombele. Idio abwelele ukufuma kukulunga. Yakobo pakwasuka amwebeli okuti ubale ushitishe ububeli bobe. Alefwaya ukupiana ifya palupwa. Ifefya li nokubafya kwa Esau. Esau tasa kamene pafya bupiani. Lelo alefwaya fye ukuisusha ifumo lyakwe. Eicho, aishitishe insambu yakwe ya bubeli nechakulia. Ishina lyakwa Yakobo lipilibulo okutila kabepa. No musango walina Yakobo wakubepa banankwe. Kabiri Yakobo ali sabepa na bawishi. Tonton kanyapo. Bushola bepa